E aku nui, e aku rahi, huri noa i te motu tēnā koutou katoa. Nau mai ki e ne kohikohi ngā kōrero a wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāaho. E whai ake nei, hei a hanarei e tū nei, ka haere ngātahi ai ngā kaimahi hauora whitu tikau mā toru o te whānau o Waipareira ki te tai tokerau mō ngā rā e whitu. Kotahi rau e 63 ngā kēhi ma te kōwhiori hou kua huāke i Aotearoa i ngā haora 24 kua hipa. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito o kōrero hākinakina. Hei a hanarei e tū nei ka haere ngātahi ai ngā kaimahi hauora whitu 23 o te whānau o Waipareira ki te tai tokerau mō ngā rā e whitu. Ki reira whakapiki ake ai ngā tatauranga kanoa raimate a te iwi Māori. Hei tā maria te whiu mā ngai kōrero mō tēnei kaupapa e kia nei ko whawhai mō tō whakapapa, neke atu i te kotahi raumano tāngata i kanoa raitia e te whānau o Waipareira. I roto i te wā poto nā reira, he mea nui kia rangi whāwhā ke ai tēnei āwhina ki ngā whānau whānui o te tai tokerau.
Ko tēnei kaupapa, whawhai mō tō whakapapa, nā, ko te mea nui kia kano āraihia tēnā. Me te mōhio anō hoki, he iti ki ngā tatauranga mo te hunga Māori, kua kano āraihia. Nō reira, ko te mea nui kia putātu tātou ki ngā whānau, te āwhina i a rātou, te hāpai i a rātou ki raro i tēnei kaupapa.
Ko te reo tērā o Maria te whiu. Ko tahi rau e 63 ngā kēhi ma te kōwhiori hou kua huāke i Aotearoa i ngā haora 24 kua hipa. Ko tahi rau e 59 kei Tāmaki Makaurau a e whā kei te takiwā o Waikato. E whā mano 34 te tāpeke o ngā mate tūroro kua huāke i tēnei wā o te noho whakamohoao. Ka mutu ko tahi mano e whitu rau 41 ngā mate tūroro kua whakamohoao. Māui anō. O ngā kēhi hou kua huāke i te rānei ko tahira mārua o era, kāore anō ngā apiha hauora kia kitea he hononga ki kēhi ke atu. E 69 ngā mate tūroro kua hōhi perangia a toko ono kei te wāhanga pā omo omo. Kua peitatia e te kāwanatanga he pikitia rereke, anō nei kāore i te pai ngā mahi a te iwi o te tai tokerau ki te tiaki i a rātou anō, mai i ngā tāmitanga o te mate huaketo kōwhiori. Hei tā rāni e rakai o pau ārahi tikanga o te rūnanga o whai ngaroa, kua hōhā katoa rātou ki ngā tohutohu a ngā apiha hauora e noho nei ki te whare miere o Pōneke.
I hanga rikarika ana, i hara i tina ko rikarika ki ngā pīhimana me taitokera border control. E rikarika ana ki te hunga ki Pōneke, e tohutohu mai ana ki a mātau i roto i te hore kōrero tahi, i roto i te hore hakaro tahi, kia te rohe o tina ki a mātau e nana hoki te kainane.
He pakipū meka e mōhiotia nei ko patu kei te whakawhanake ake e ngā taonga whiti āhua me ngā taonga kōrero mā te whakaarake e ngā whakaahua tawhito o tira ngā mahi nui i oti kē i te māreikura o te ao kiriata i a merata mita i o nara. Hei tā te pautaki taonga Māori o ngā taonga, hei tā Gareth Seymour, he mea whakamaumahara i ngā tau whātekau kua hipa mai i te tainga mai o te kapa Springbok no Afrika ki te Tonga ki Aotearoa.
Ka tū mai te whātekau o ngā tau i te tainga mai o ngā Springbok. I mōrio tia te nui te whakaharahara o tēnā kiriata, te kiriata i whakemimi e merata. Nāni whakaimi mi ngā kapunga whakāhua i roti i tērā taima ka kurihia hei pakipūmeka. He tino pakipūmeka tēnei e kapuani ngā huatanga katoa o te taenga mai o tewa upe te pōrora. Me ngā poro tehe i arahi.
No reira e hoa mā mautonu mai ki ngā Takeha kinakina e whai ake nei.
No one knows when an earthquake's coming. That's why you need to be ready. So, on the 28th of October at 9:30 a.m, join the whole country for New Zealand Shakeout. Wherever you are, drop, cover, hold. If you're near the coast, practice your tsunami evacuation hikoi by heading for higher ground or inland. When you sign up, you can be in to win emergency equipment for your organisation or a personal emergency grab bag for yourself. To take part, go to shakeout.govt.nz and sign up your whānau, colleagues or school.
Ki te whutupaoro, kua whaipaua ko Tuarua Hau, te kapa o Moana Pacifica, arā ko whielau tiatia kaitākaro o mua o te kapa hau a whiowhio. Ka noho ia ki te taho o Aaron Major, pawako matua o te kapa. Kaori a tiatia i te tauhau ki tēnei tūranga, i pupuri aia tēnei tūranga mo te kapa o Tāmaki Makaurau, mai i te tau 2018 ki te tau 2020. E ai ki ngā pūrongo ko tētahi o ana hai papa matua mo te kapa Moana Pacifica, he tiaki i ngā paumua o te kapa. A kātia ke rā e hika māka mātua i tēnā ngā pūrongo kōrero a wātea mo tēnei haora, ko Leri Pokai tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te māngā.